kwane zinkabathe so sindi dike nalipo na izulu kwane zinkabathe so sindi yeso neswila Meme saeta Liti buya ngoba ixesha Bevekilele xesha Ngeswa ngeswila Meme saeta Liti buya ngoba ixesha Bevekilele xesha
Thank you.